Tutashinda usija tapambana Majaribu kawaida afadhali tayona Kupenzi lako wendo doctor usipitali nitapona Usidanganywe na mashoga za kuwe nipeoma Dawama zote zije kwangu Minataka ni kuwe Siri zako siwe zangu Uwe mama watoto Na ugonjo wa kupenda Kama chizi na madenda No tete no surrender Niwe na we Na ugonjo wa kupenda Kama chizi na madenda No tete no surrender Niwe na we yeah. Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na ungu wanjoni toe Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na ungu wanjoni toe Kisira na visa Vibaya sana Usivifai kajuta Kukupenda we Kissy run na visa Vibaya sana Usivifai kajuta Kukupenda we Usiafate ya mashoga zako Wanapotongele aga Niamini minimali yako we Sitokudanganya aga Tawama zote zije kwangu Minataka ni kuwe Siri zako siwe zangu Uwe mama watoto Na ugonjo wa kupenda Kama chizi na madenda No tete no surrender Niwe na we Na ugonjo wa kupenda Kama chizi na madenda No tete no surrender Niwe na we yeah. Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na ungu wanjoni toe Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na ungu wanjoni toe Thank you.